Gala boy, gala flow. T tattoo. Yeah. Allow me to introduce you to my legacy. Tornado. Maybe ningekuwa mchungaji kwa kanisa, ningeimiza sadaka hadi kipindi cha sifa. Maybe ningekuwa mbunge kwenye jimbo, tumia pesa ninase madem kama limbo. Maybe ningekuwa mwenyekiti wa kijiji, au mshamba mpaka chai ningeweka kwenye friji. Kusingekuwa na mziki nisingebeba vipeto, ila kusingekuwa na bunge katiba ingetungwa ghetto. Maybe tisingekuwa kama USA, kimendelewa kuna lesbian wala kuna gay. Hapa mbish kama Eminem, moko kama Dre, hapa songa na disaster, ila singe kwepo nei. Maybe ningekuwa na uwezo kuiona future, ningetambua lini bongo flavor itakufa au lini lina ngemtema amini, ili pale alipomtema ningeenda kumchukua mimi. Maybe maybe tumia pesa ninase madem kama limbo. Geto hakuna umeme na kija mchumba akai, ila najipa moyo, maybe nitakota poche masai. Maybe siku nitapiga tungi na baresa, la faus gilo home nitanunulia verosa. Na mawazo ya kizembe, ila yote ni maybe, ni mkamate ya haya ni mpeleke kwa JD. Maybe demu wangu angekuwa hana taka masi, na napokata gogo linageuka almasi. Maybe ningekuwa na uwezo kuzuia vifo, langa na mangwea wasinge kwenda walipo. Mtanzania, nunua bidhaa za ndani kwa wingi. Maybe dola itakuwa sawa na shilingi. Maybe ningekuwepo enzi za Yesu ndugu, ningewatia vitasa wa Yahudi walo msulubu. Maybe siku Luis fata tubu, gala ntasaini mkataba na Adidas au kubu. Maybe demu wako anavuta push, anataka muze nyumba alafu mkaishi bush. What if babako anakukana mbele mtaa, anasema kuliko wewe bora gunia la mkaa. Na mawazo ya kizembe, ila yote ni maybe. Kwa underground media zingekuwa hazizibi. Maybe mzee Yusuf wangekuwa rapa, haya maneno ya ganga mtani angekuwa cypher. Maybe Kenya. Maybe ningewatia vitasa wa Yahudi walo msulubu. Langa na mangwea wasinge kwenda walipo.